Sabitino Kamala byonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakubirizza emiti emito okwagala Buganda nga bagoberera byonna ebikolebwa okusobola okusitula Obuganda ate n'ennono zaabwe awatali kwetiirira. Katikkiro okwogera bino yasinzidde Bulange Emengo mu kutikkula oluwalo amasomero ag'enjawulo agali ku musingi gw'Obwakabaka bwa Buganda mwegakiikidde embuga okuleeta oluwalo. Katikkiro yategeezezza nti ku mulembe guno ebyenjigiriza biteekeddwa okufiibwako ennyo era n'akubiriza abantu ba Kabaka bonna okwettanira enteekateeka y'Obwakabaka gye baatongozza eyasitula omutindo nga n'ebyenjigiriza mwabitwalidde era nnyingo yakuna n'abakubiriza okutumbula obuyonjo naddala mu masomero omanye obuyonjo obutabawo abaana balwala
obulamu
butandikira ku buyonjo
ezimu ku nnyingo ezikola obulamu mulimu obuyonjo era gwe ngo yalo kakasa nti obuyonjo nnyingo ya bulamu mala wiiki nga tosenyezza
yoo
ujja kumanya nti ennyingo y'obulamu olina gy'otakoze
gy'otatuukiriza yes era yakubiriza abantu okukwatira awamu benyigire mu kukola baleme kulindanga kuweebwa buweebwa
nati abaana nga bayonjo era mu bayonjo obuyonjo teeka mu ssomero twagala mwana ajaawo tepasanirira mbiri tanaaba abaana mu ssomero kuba abato bulwati bamanyi nti ebyokunaaba bikulu banaaba emirundi ebiri obeesa kase omwina oluzzi abaana bapika amazzi banaaba emirundi mukaaga obuyonjo kyekitereeza emmeeme y'omuntu n'akola ebitegeerekeka era mbasaasidde wano nga ettaka libabunye ku bigere ku ngoye zaabwe nga baziyimbya naye nga bonzira ebiwundu by'okuyimba lyettaka lya wano olwaleero enkuba katonda yagituwa. Education provides the tool with which a person navigates the world. Education is the true provider of liberation to individuals, communities, and countries.